Isihlahla siqala siyimbewu impande ziqinile ikatsha ziphelele umvini wesithelo imvula mafu amanzi emfule. I know the hurt you feel is unseen. The seed of greatness is within, planted by love and peace. Kukhona lapho siyakhona. Kukhona lapho siyakhona. Kukhona lapho siyakhona. Kukhona lapho Kukhona lapho siyakhona. Kukhona lapho siyakhona. Kukhona lapho siyakhona.